Awutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke,
awubatshele wena.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Uthi
nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yabo khokho wethu.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Thatha ngiyakho.
Thatha ngiyakho.
Thatha
mfana.
Thatha.
Thatha ngiyakho.
Awuthathe.
Thatha lengoma.
Thatha wena.
Thatha ngiyakho.
Ngeyakho.
Thatha mfana.
Ingoma.
Thatha ngiyakho. Thatha.